kama parasite. Mechoka kumona besti wangu na madui wangu wanavufai wote. Koye koye the hypocrite. Koye koye the parasite. Koye 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 nenga mkwano wange kenyini andaka za kufa. Nalina mkwano wange nzira bula konga ya maniku ya mabiange. Nabulie chikwata kubulamu wange. Telita atamanika bubehebu gaga wange. Namu yambanga wimu waku yange. Namu tasanga wimu waku zange. Namu esiganga nemu makagange. Yali atuka yokubama nebizibu yange. Chambuka konga zemu chala wange. Anyumi zemi kwata kumu kwano wange. Kamu kwano wange wano kama kagange. Fira hula kukufu kamu labe wange. Mechoka na mahipokriti. Meshiba na maparazaiti. Mechoka kumona besti wangu na madui wangu wanavufai wote. Koye koye the hypocrite. Koye koye the parasite. Koye 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 nzenga mkwano wange kenyini andaka za kufa. Nilikuwa na besti wangu ni kama ndugu wangu ndiye anajua siri zangu. Na kila inachouzi moyo wangu yote yanajua hata iwe mali zangu. Nilimsaidia na vyangu nikamupa hata kidogo kenye nacho nikatoa. Nilimwamini sana paka kwangu anakuja saba najua shida zangu. Nilishanga vile bibi yangu kunyelezea mambo kuhusu besti wangu. Vile besti wangu na voroga roga kwangu. Besti wangu kubadilika dui wangu. Yeah. Mechoka na mahipokriti. Meshiba na maparazaiti. Mechoka kumona besti wangu na madui wangu wanavufai wote. Koye koye the hypocrite. Koye koye the parasite. Koye 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 nzenga mkwano wange kenyini andaka za kufa. Abaye wena nyebula yanze na keranga nyonga nino kuia. Ukusobolo kuweza kulupia. Nalina sala woku sulanga kuvutea. Wali wamu kwano wange yudaya. Nzebenda wele zange simbio kubebulaya. Na mkuti lafu woku womu hiya. Aweleze kumame mitala wa mayanja. Nemukuti lansa suri la mavanja. Nze kena reka nidangu lile nechivanja. Sana ye yazidi ankugambio na malaka janja. Tewe natuka keuweyo vango ya mainja. Mechoka na mahipokriti. Meshiba na maparazaiti. Mechoka kumona besti wangu na madui wangu wanavufai wote. Koye koye the hypocrite. Koye koye the parasite. Koye 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 nzenga mkwano wange kenyini andaka za kufa. Ini mini maini mommy wa find the remedy. If you separate us so tell me friend from me enemy. Even if you would take say about the energy. Kid Fox him fed up million donor strategy. Every day upon me knees and me a pray for the mighty one. Seem like me never will never find a holy one. Every other youth me a turn to a funny one. Through the world where we living in is a tricky one. Me choka na ma hypocrite. Me shiba na ma parasite. Me choka kumona besti wangu na